Mmila wa Sekoto, e leng karolo ya tsela ya R57 e kgolo ya porofense. Mmila ona wa Sekoto ke mmila o phunyeletsang dibakeng tse tshwanang le Thabong le Tshiseng ka hara Masepala wa Modulaphofung. Mmila ona o sa le o senyeha dilemong tsa ho feta, mme mmuso wa porofense o sa di kene hohang. Empa Democratic Alliance ile ya etela mmila onana e le karolo ya rona ya oversight. Ra ba ra o boela hape ra romella dipotso profenseng, re botsa hona mmila ona o tla lokiswa neng. Mme re ile ra boela hape ra etela Sekoto matsatsing mona, mme re bone hore na karolo ya pele se bile nku ya tokiso ya tsela enana, mme se bile kene tshebetsong. Re le Democratic Alliance re thaba haholo hobane mmila ona ke mmila o moholo o etsang bonnete ba hore na dibaka tse boletsweng ka hodimo baahi ba kgona ho finyella ho tsona. Re tla botsa hape hobane re tshwenyehile, ra ipotsa hore na borakonteraka ba hiruweng tseleng enana ba hiruwe ka mokgwa le tsela o jwang. Mme re tla botsa dipotso profenseng hore ba re fe, ba re hlalosetse hore na ke metjha e feng e latetsweng ya khiro. Re le Democratic Alliance re ikemiseditse hore na ditjhaba tsa rona kapa baahi ba Modulaphofung ba dule ba bolokehile, mme bo etse bonnete ba hore na le ditokiso le ditshebeletso ba di thola.